chizimidundo.com.
Babisema neo wala mbeshi za skulu
buda zoni apa oyae.
Wewe yapo wewe.
Yule mwenzako nampenda, ila ndo hivyo nalinga, siku zinazidi kwenda, bado nafosi kumpenda. Yanavimba, ananivimbia, anavimba, ananivimbia. Tizo posti zake nikiziona ga moyo nashtuka, kwa uzuri wake na isiso mimi tu wengwa na mtaka. Iyo body yake sex, body mejengwa mejengeka, nisha fulila mina mpenda kweli anantupa. Nisha chonga na ndugu zake, kama kuna msada zanipa, wakanipa namba yake, nilisha kupiga na simu kushika. Basi mwambie anavonivimbia, mwezi ya minisha koma, kutwa na sarandia, naishia kusonyo. Mwambie anavonifanyia, Mungu anamuona, kunikata mbele za watu.
Oh, shakoma.
Yule mwenzako nampenda, ila ndo hivyo nalinga, siku zinazidi kwenda, bado nafosi kumpenda. Yanavimba, ananivimbia, anavimba, ananivimbia.
Minachotaka nionge nae, nionge nae, kama ikishindikana kene mwambie. Mi hata nikimjua jina kwangu sawa, ila sizidisha kajento adina tapaga. Mi mwenzako vumilivu sina, yeah. Na nitamgenda kama luba niwe wake chawa, nitamgenda kama luba niwe wake chawa. Kweli mapenzi ni leo, pesa na mali sina, ila nimesha yapita yo, kesho ntapate shima. Anivumilie ulembo mempitiliza, Mungu kambaliki aise. Sijaona be kama ye akandani aise.
Yule mwenzako nampenda, ila ndo hivyo nalinga, siku zinazidi kwenda, bado nafosi kumpenda.
Yanavimba, ananivimbia, anavimba, ananivimbia.
Buda zoni apa
Asani msela babaka simu na azadi wa Moscow. Sele upepo msodoki wa kesho. Ziggy Mari, wari, wari pwara. Na Luka Show, Cholo Boxa, Digala Sairo, Toshi the Don, Dada Wile Madifenda, Afizi Momo, msodoko Bobi, Chaf Montana, Koba Kifea, Banksy, Maniga Banksy, Biggie Lashe, Lashe, Casemiro Striker, Osama Melody Sandan, Walambashi ndo logo, Exhibition, Usi Subut, Wanya Leo.
Chizimidundo.com.